nasabanga mukama byebino olunaku olusuubize lwe luno aliyenike
leero embaga eyengedde ewaffe ne waabwe bagyesunze yamanyiwe tuli enkeje yono kwentunulako okuzibya obudde
akalulu kawangudde
era nkyadde mubazadde mulujjudde tunyumire tuyimbe omulungi mubanji musudde
Kota ire kansi yo muko
It's a wedding.